yoriaze. Bisoyo, bisoyo, bisoyo yoriaze. Botia kitembe boye kotala, boye kotala bariaze. Sakalenge mwana liaze. Tuna nana fona tale, lenge awote na mazie. Aelo ningisa.